BeddingMusics.com.
This is the number for class.
Yeah, yeah.
Remember your kiss
to the beloved.
I spooned it.
Me and my boy, your platform.
And I need bubble love. And I need fire in a shine. So stress stresses and nini. Nisi bweni oze. My penzi niko mapan. Niko tapan. She got a one me. She got a one. She got a one,
yeah, yeah.
She got a one, she got a one,
yeah.
She got a one, she got a one, she's my number one.
Ayari mahaba, sio vita. Ananipa vita mvya kumumonyika. Yendo moja nama, ameshika. Mweli pakaro vina sebitisha. Napewa mapenzi hadinogopa. Yani zidia, so kwa isira. Nalewa mapenzi hadinokoto. Nimezidiwa, jamani raha.
Ananipa good love. Ananifanya nina shine. Sasa stress is
yeah, yeah.
Nisipo nioze. Mapenzi niko mabani. She got a one me, she got a one, she got a one me, she got a one, she got a one me, she got a one, she got a one, she's my number one.
Mtoto, wacha ni kupatie penzi, penzi likinoga nitunge na tenzi. Kwenye miti hakukosi wajenzi, mimi na we tuko toka enzi. Enzi za uchumba uchumba tangu school. Tangu wanakuita mrembo sasa umekuwa mzuri. Enzi ujui jipodoa sasa unatumia uturi. Umezidi uzuri, yeah, yeah. Napewa mapenzi hadi naogopa. Yani zidia jamani raha. Nalewa mapenzi hadi naokoto. Nimezidiwa jamani raha.
Ananipa good love. Ananifanya nina shine. Sasa stress is a nini. Nisipweni oze. Mapenzi niko mapan. Niko tapan. She got a one me. She got a one. She got a one me. She got a one. She got a one me. She got a one.
Yeah, yeah. She got a one me.
She's my number one.
Smula hobo. Anayajua mapenzi. Mapenzi anamjua ye ni nani. Tapata case juu yake. Siogopi kizimbani. Takuwa mjeshi. Ntamlinda usiingie mipakani. God ame bless. Nimepata jiko. She's a one. Kama, kama ni namba nimepatikana. Kama, kina kirefu kwa kini shazama. Na kama, kama mitego kwa kini mikwama. Na kama, ngekwa na wezo ngemonga dale selama. She's my number one. She got a one. So she ki homie ni upendo na borodani. She's the mama of my son. My number one fan. This kissi yoni na mwago wino dil dani.
You look so fire, so fire,
fire baby.
Baby, you look so fire, so fire.
No, my baby.
Ananipa good love.
Ananipa good love. Ananipa good love. Ananipa good love. Ananipa
good love.
Mapenzi niko tapan, niko tapan.
She got a one me,
she got a one.
She got a one me,
she got a one.
She got a one me,
she got a one me.
She got a one me,
she's my number one.
She got a one me,
yeah.
She got a one me, baby.
She got a one me, she got a one me.
Your Batman move on.
Colossus. Bedding music starts.
One. Major key.